Uyati gubhlungu kanjani Kutsanza umuntu angeke uphinze umbone Uyati gubhlungu kanjani Kutsanza umuntu angeke uphinze umbone Uyati gubhlungu kanjani Kutsanza umuntu angeke uphinze umbone Uyati gubhlungu kanjani Kutsanza umuntu angeke uphinze umbone
Yo.